youth, stand up for your rights. You have to struggle in order to survive. Keep on moving, keep on moving. Yeah, we'll see you through. Get your youth, stand up for your rights. You have to struggle in order to survive. Keep your head up, keep your head up. God will see you through. Get your youth, stand up for your rights. You have to struggle in order to survive. Keep on moving. Keep your head up, yeah, we'll see you through.
Pande zote matatizo, geto hakuna likizo. Kila siku maji ya shingo, still strong. Tunapambana hivo hivo. Poor sanitation, unemployment. Vijana tutakula wapi, tutaishi vipi? Visasi, risasi, maisha kwa mitaa. Mikosi, unakosa hata msosi. Aishi, hata mwezi, mazishi. Yanga hizi, bugizi, brama. Shada ndo wanabugia kwa sana. Talanta kibao, nimeshudia zikipotea. Majiz kibao, street wamepotea. Extra judicial killings juu ya shillings. Kwani iko nini?
Twende ni masoldier. Kwani kitu gani chengine tunakingoja? Mungoza metochosha hao. Ikibidi tutasusha mseo. Kuchoma bunge nari. Kupiga ndinyo kibi kote mchilu shari. Washa tupweza ni kwa nature. Vicha bado tuko hai. Ingine prison kwa tocha. Vileo hawa fai.
Get your youth, stand up for your rights. You have to struggle in order to survive. Keep on moving, keep on moving. Yeah, we'll see you through. Get your youth, stand up for your rights. You have to struggle in order to survive. Keep your head up, keep your head up. God will see you through. Get your youth, stand up for your rights. You have to struggle in order to survive. Keep on moving, keep your head up. Yeah, we'll see you through.
Life ni stress, binadamu kila siku wanapitia test. If you imagine, life bila cash, mtaa bila peace, tell me really. Life easy, wakati kila kona imejawa na wa easy. Ya buti za majinsi, life inavyopeleka. Watu speedy, tabidi, yogeze bidi. Doni sikiki japu kwa CD. Juu dunia imekua na ukaidi. Sababu kila mtu ni zaidi na ugaidi. Umeua idadi ya mamilioni. Story tunazisikia daily. Ready oni na ufuoni. Tunakatazwa kufikia. Eti wanaboresha dunia, ilhali pesa wanabeba na gunia. Nilini mtatupa jira na vijana kutuonyesha dira. Sasa tumegubikwa na hasira. Cause mnachotengeneza ni kitambi na kipara. Wakenya wanazidi tu kuparara. Kuparara.
Get your youth, stand up for your rights. You have to struggle in order to survive. Keep on moving, keep on moving. Yeah, we'll see you through. Get your youth, stand up for your rights. You have to struggle in order to survive. Keep your head up, keep your head up. God will see you through. Get your youth, stand up for your rights. You have to struggle in order to survive. Keep on moving.